Eva banange mungeri endala sisi bulungi Olw'envuga ya leero ndabanga basusse ekimama Nanti buli olugendo wulira mmotoka ebase N'abalala amagulu gakutuse n'atuka okufanga mulema Bannange oluguudo lw'e Masaka lwafuusa akatiro Lole ekyana yafudde kiro n'ereka ekitundu mu kkubo Owakooki kwe kuva eringa ali ku misinde mingi Mukwagala yisise mukoona yeekanza agudde mu ttipa Abafudde ndabye mwenda sibaze batawansi sinenkwata olufudde murago ne mbaka kita Nandi enkwatirako n'ennyumya bulijjo by'otendereza Sikuta bakulu Kyenva nebaza abavuzi batakisa abadduka ekisanje Abamanya nti omuntu gwatwala yalesa amabujje kaawe N'amabuda ezitubungula konsana nabo mbeebaze Naye mpiki gw'obeera bode buli lw'okimanya atufuna essanyu Kansime n'ekuwa ebigera atambuza obugunjufu N'obwenkaali maanyi ga kifuba akozesa obulungi amakulu Abatuleera n'ekkooki bo sijja kubeebaza Wansonga amateeka ga traffiki tebaagateeka mu nkola Ebazannyira mu bulamu engeri y'ekito Ne bw'olaba nsiriikirira abantu baffe bagwawo Ebidduka okusaanyaawo eggwanga lya nnaku Emmotoka kali akeegaana olaba zituuka bannyinizo bwe mmala okumusa mu ntaana ng'edda ku kkubo Mmwe muli abavuzi ab'ekibogwe n'enkoko emukanga n'azunga kwejjuukiriza wunzika abataana abalesa ezira kumwa N'obubindo obususse ennyo kwosa emmotoka z'emikutu baziteeka kweyita kunoofa ekiniga Wabode misinde jawe nyuka Abasabaza kitise bana Ndabade bwakulunguta n'okudda ku simu okunyiga Bayombe n'oweka kitalo Kyebudde nkwayo nganda bububenje butumalawo Nene ekywacwana nyombako ntaasa basigaddewo Suka marara Watuka kubitara nazi kiza nateka kwa radio Nezi mufema weka nazi sibata kuwa na janyo mwise Derobo mera nekwa rangari muri ya ugumbi Wakato mkwanu nobu ikato lema kutiangu harabie Yeba sekwa norabie vamekaba kunywanga bevuka Ama irunji kamuli matamano mutwa kutisenja gae Nzao chemba ne moto keze chiralunze wala Kazi beta kisinondo ba muve manyaba umise futa Oburali ne tuete mera Owama ulire naga soma Oru kendo karu vere rwabude buwamfu Mutu kate mukoye Sokode, angu wangu e bamba gambe konta se kwanga. Wese sada kusubira yani, mumbe kuna mwe na bantu betu zisebanyi.